Nitsi nyandi konyishi Zuzu ibyo wambiye Ukugenda ukora Ngenda mbivivura Ariko icyo nabonye Nujubasha kubesha Kukaugejeje Ubereye amashimwe Iyi ndirimbo ndirimba Ntabwo ari ya nyuma Ntabwo nzaceceka Kandi ugikora
Mubihe bidasanzwe Waranyiyeretse Mbere y'Imana yitirato Kandi yimvura iguye Mbere umutaka Izuba rivuye Genda umwikiriye Naho imivu yatemba Unyambike inkweto Imbeho sinjya nyumva Ni wowe umfubika Nzabishyira mu muzingo Vuga ineza nabonye Maze abanjye bazaza Bage bakwirahira Nzavugamo rwa rukundo Rudasanzwe wanyeretse Nangarize imisozi Zina ryiza wampaye
Itse inyandiko nyinshi Zuzuye ibyo wambwiye Ukugenda ukora Ngenda mbivivura Ariko icyo nabonye Nujya ubasha kubeshya Kukaugejeje Ubereye amashimwe Iyi ndirimbo ndirimba Ntabwo ari ya nyuma Ntabwo nzaceceka Itsinyandiko nyishi Zuzuye ibyo wambwiye Ukugenda ukora Ngenda mbivivura Ariko icyo nabonye Nujya ubasha kubeshya
Kukaugejeje
Ubereye amashimwe
Indirimbo ndirimba
Ntabwo
ari yo ya nyuma Ntabwo nzaceceka Kandi ugikora Igikombe wankuye Natekereza Ikama imbaraga Sinyinjiza imbere Kandi ibyo wambwiye Ndimo ndabona igicu Kirimo gitutumba Nk'igitanga imvura Ndakomeza abagenzi Bafite amakuru Kiryo wavuze ritajya rihera Kandi naho ryatinda Nawe izana kurinda Nacyo tukibaye Dushonje duhishiwe Nzabishyira mu muzingo Vuga ineza nabonye Maze abanjye bazaza Bage bakwirahira Ndavugamo rwa rukundo Rudasanzwe wanyeretse Nangarize imisozi Zina ryiza wampaye
Itsinyandiko nyinshi Zuzuye ibyo wambwiye
Ukugenda ukora
Ngenda mbivivura Ariko icyo nabonye
Nujya ubasha kubeshya
Kukaugejeje kubereye amashimwe
indirimbo ndirimba
indirimbo ndirimba
nabwari yanyuma
nabwari yanyuma nabwo nzaceceka kandi ugikora
bitinyandiko nyinshi
inyandiko nyinshi
ibyo wambwiye
suzuye ibyo wambwiye uko ugenda ukora
genda mbivivura
genda mbivivura
ariko icyo nabonye ntucyubasha
kubeshya
kawugejeje
kawugejeje ubereye amashimwe
iyi ndirimbo ndirimba
iyi ndirimbo ndirimba nabwo ari iya nyuma nabwo nzaceceka